We wanted to transform education into a national asset, into an instrument we can use for development.
Now, despite increased spending since apartheid ended, many schools are still failing to give kids the education they need to escape poverty.
Welcome to A Safe Understanding.
A show dedicated
to preparing high schoolers
for life inside higher education.
Hello and welcome to Asifundisani, a show dedicated to preparing high school learners for life inside higher education. Igama lam Phulaphuli Ndungusake Tshoni, kwaye ke sanamkela kule nkqubo yethu asifundisana apha kwisikhanyisi about certain educational issues neetopiki ezi-affectayo loko zithi ii-matriculants zikwazi uzifeyisa xa zifika kwii-universities, kwaye ke asibathela nee-matriculants zodwa okanye high school solo nee-university student into yoba mazigive back kwii-community zazo zibuye nozilifumanayo apha iuniversity zikwazi ubuya nalo ziyibuyisele back kwii-community zabo batitsha loko ii-high school student ukuba kwalobona bayakwazi uzibona moses problems enzekayo kwaye nezinye iisituation abazifumanisa bekuzo i-first time entering student xa bengene iuniversity. So ke le show len siyenzela loo nto into yokuba nabo ke i-high school learners, I mean i-university students, zingakwazi ugive back to ii-community zazo, zikwazi uthetha nee-high school learners zibafundise nezinto fanele bazavoyi nezinto fanele bangazavoyidi. Kwaye ke namhlanje ke itopic yethu ayohlukanga kule yalo kuba yazi asifundisana apho si-explora certain educational topics, certain issues ezibaffekthayo i-matriculant xa sinza la transition yosuka kwi-high school utsho kwi-university. Phofu ke loo mntu uthi usubo noba yomatriculant beyi-matriculant last year ngoku uthathe igap year, but ke silapho ke sifocusa ekubeni sinokuba zithini option for yena kwaye zeziphi ii-issues ezikhe badibane nazo. So ke namhlanje ke itopic yethu ayohlukanga apho, we are talking about financial literacy, personal finance. Ziyona topic lena lo siyazi uba kudala kuthethwa ngayo into yokuba financial literacy teachers sebancinci wasesikolweni sifundiswe uba iphathwa njani imali, singainvesta njani, singenza ntoni ngemali, ipower yemali iphi. So ke silapho ke namhlanje sithetha about loo nto, but ke before singene kuloo topic yethu namhlanje masinibonise uba i-idea yethu ivele phi na.
I believe that personal finance should be a high school graduation requirement. It could go a long way in helping many of my generation avoid or lessen financial difficulties over their lifetime. In addition to learning on our own through YouTube, books, friends, and any way that we can, finances have become a big part of our lives and should be taught in school. With information of this importance, education about personal finance can save people from a world of debt and significant financial problems. The more that we invest in ourselves in the form of education and experience, the better returns on ourselves we will have. I am in no way a financial advisor, but through hours of research and firsthand experience, I've realized that many in my generation will have trouble financially supporting themselves if we do not start now. So, take advantage of what's available to us through the internet and start building your nest egg.
So, ke niyabona into baye idea ethi vele phi, kwaye ke sizothina ngaloo nto namhlanje into yoba loko i-financial literacy ingabe ibaluleke kanjani uba siyifundiswe ezikolweni zethu, kwaye ingabe ingasinceda njani thine into yokuba xa siyifundiswe kwa early ingasinceda njani, ingasaiva njani loo nto leyo, zeziphi ezona mistake ezenziwa zizitudent xa zifika, because aloba nenze kudala eyakhalazelwa le nto leyo. Because xa sendicinga i-financial literacy patterns a student, ndicinga ikhona yayikhona i-video yayisirculator around social media, I think yayiminister yayingutata Oscar Mabuyane ethetha ipalamente apho esithi over 1 million espendwe zii-students zase-east London ispende on liqua. Kwangosaphuma i-NSFAS allowances, I think it was in the beginning of the year ngo-2019. So okay, xa sendicinga nge-financial literacy ndicinge ngefinancial literacy because financial literacy kaloku nayo iyayifaka into ye-spending pattern ye-student, because kuthiwa thina thina le generation yethu ayikwazi uyiphatha kakuhle imali. So ke sithetha ngaloo nto namhlanje into yokuba i-financial literacy ngabe sibe isiphethe njani, kwaye yintoni phofu kwale financial literacy kuthethwa ngayo, zeziphi ingxaki i-student ezikhe zizingene because of lack of financial literacy, kwaye ke zeziphi i-student ezikhe ziyayifigarisha zizoyifigarisha uthi le financial literacy, zithi zona zokwenza njani, zona zenze njani ngoku ukuimprova ulife wabo. So sabuya sithethe ngezo zinto ke xa sesiphinde sabuya from short break yethu. Ungalibalwa namphulaphula lokwe RMR igama lam Ndungusake Tshoni, kwaye ke siniphathela le show asifundisana apho ke sithethe about certain educational issues. Le show lena is on every Saturday morning from 11 to 12 apho ke siexplora more about this topic. And kwaye namhlanje ke itopic yethu is about financial literacy, financial guidance and personal finance. Yes, by Tetutini personal finance, Tetutini financial literacy. So zinto esithetha ngazo namhlanje ezo. So wena mphulaphuli uzohlale nathi, and after sibuyile kwi-ad break yethu sawubuya ke ngosithethe about ezi zinto. And ke wena uba uyaqala umamela nathi nam, uyaqala umamela namhlanje, uyayazi into yokuba kwishow senza njani. Yes, because of iCOVID and nesirespecte i-rules as well on government, into yokuba kaloku asikwazi uinvite abantu e-studio. So into esenza kucollecta i-voice note and we play them live on radio. So ke nanamhlanje asohlukanga kuloo nto leyo, isenza the same thing. So ke saphinde sibuye and shortly after this short ad break sawudiscuss some more about le financial literacy, into yokuba ithetha uthini le financial literacy kwaye isidisadvantage anjani sizi-student xa sesifika e-university.
What's up, everybody? I'm Eminem.
Yo, what's up? This is Usher.
What's up, everybody? This is your girl, Namuzma Bennett.
Hey, what's up, man? It's your boy, Soul, the boy, tell him.
What it do? It's your boy, Tully Stark.
This is Rihanna.
This is Big Snoop, D-O-double-G.
Hey, this is Ladies Lamar, and you listening to Rhodes Music Radio.
Chapter systems are offline.
Number one for today's hits and all-time favorites.
Grahamstown's Youth Station. RMR.
So siphinde sabuya ke mphulaphula apha kwasifundisana apho we're preparing high school learners for life inside higher education. Kwaye wena mphulaphula if uyaqala ke ungena ngoku awuphoswanga into eninzi, because ke namhlanje sithe i-topic yethu is about financial literacy, financial guidance and personal interest. Ingaba ibaluleke ngantoni le nto ba i-financial literacy siyazi at an early age, kwaye zithini i-disadvantages zayo xa ungayazanga yona loo nto leyo, ithi kubethe njani mhlawumbi wena ebomini bakho xa usowumdala? Ingaba usayazi uba imali yenza ntoni? Ingaba uyayazi power yemali iphosesayo? Ingabe uyayazi uba ungenza ntoni wena ngemali? Ingabe uyayazi phofu bafuneka ispende njani, or phofu ke ingaba ispending patterns sakho uyasigada na, or uyaspenda nje because ke uthi wafika eyunivesithi ube si-student uphile ulife wasekhampasini? Sithetha loo nto ke namhlanje into yokuba ke i-financial guidance ibaluleke ngantoni. Not le nto uba asiba siyenza le show uba sijaje, no, we just siya explore, because ke sitshile sathi sipreparisha high school learners for life inside higher education. And ke obviously ke xa kuthethwa ngeyunivesithi, obviously abantu banazo ne-misconception ezikhoyo about uba iyunivesithi le kukho into yoba iyunivesithi students inemali, but imali yazo ziyisebenzisi kahle, ziyayenza, ziyayisela, ziyispende ezimpahleni, like zispenda kwizinto nje, akho nto uthi umntu ephuma iyunivesithi abe nento engabambekiyo. So ke namhlanje sithetha about lo financial literacy, into koba kaloku iba disadvantage anjani, kwaye ke zintoni ezothi uzibona, le nto uzibonayo wena ngaphandle zisenzekayo zithini ke, zithetha uthini mhlawumbi ke ingaba le nto le ibaluleke ngakanani uba i-financial literacy siyititshwe kaloku ezikolweni zisakhula, so that sithi sifike eyunivesithi, because siyazi xa ufika eyunivesithi ufika loku ufumana i-NSFAS allowances. U-NSFAS ufika kunika imali xa ufumele allowance qho every month, ikhona i-monthly allowance ephuma from NSFAS. So ke ngoloo mali uyispenda njani, ilapho ke i-financial literacy ingena khona, because lo nawe unamntu wenza i-matric lo nyaka uzofika eyunivesithi most next year, and ufika kwakho iyunivesithi uzawufika nawe udibane about le, uzawufika udibane nayo le monthly allowance ka-NSFAS. So ke ngoku namhlanje senze ishow yethu dedicated kwi-financial guidance, ishow yethu yesine lena kule kwe-series ze-show sizozenza zikasifundisane apho ke si-preparishe high school learners for life inside higher education. So ke namhlanje ke i-topic yethu esiyichaze uba imotivethwe yintoni, kwaye ke earlier this month apho kuSeptemba i-SRC yalapha eRhodes ibi-hold a talk about financial literacy, and also how low financial literacy le ibaluleke kanjani, into yoba siyazi how it is important for us as student, not just aloku i-high school learners, but how important for us as students sijonge i-spending patterns zethu, singaseyiva njani, singaziphepha njani uba singaziboni singena ematyaleni, singenza njani uba siphephe, like zininzi into funeka ezi-students singena kuzo, because of us is understanding sometimes uzibona sowuthatha mhlawumbi ikhadi, so usenza ikhadi kwishop ethile, now utsala uthatha iimpahla ezininzi ekambe kwexesha ngolaa mali, awukwazi uba uyazi uba uyibhatala njani, because aloku wena uyibhajetheli mhlawumbe izinto zakho uyathatha uhambe ugqwaka uphinde ubhata ngolanda iphele mhlawumbe iphazamisa neplans into engizibufuna uzenza uphele ungazenzi. So ke ngibe yiloo nto le talk le ibis about loo nto le talk about ibihodo SRC yalapha eRhodes yango-2021 apho iteach about financial literacy, financial guidance noba xa u-financial literate ithetha uthini wena loo nto. So ke ngoku ke apha ke sawudlala clip by Mr. Ledwin Clark osebenza kwi Financial Sector Conduct Authority apho ke explainer more about this financial literacy. So ke after loo nto sawubuya ke ngoku nke sibuye siyithethe iinto ezibalulekileyo from laa nto ayicacisa phaa.
Look, financial literacy, like literacy itself, means that you have knowledge or you have information. And I think it's important that we empower ourselves with the necessary information, obviously, to make informed financial decisions. And that's actually where I want to come to is the other term that I think is probably a little bit more important when we speak about finances, and it's financial capability. So you can be as financial literate as you want to. You can have all the information in front of you. We can give you all the skills and the tips from a financial point of view, but it's how you act on those tips and that information which makes you financially capable. And that is where we talk about making financial, sound financial or informed financial decisions. As a student, and sometimes we forget that gray-headed persons like myself was also a student at some stage in our lives. I think it's important, especially when we start engaging with the service providers, especially the clothing retail stores. We get something through the post to say you can buy for X amount. Now, it is very easy to fall into that trap where you say, okay, let me go and buy, not realizing that at some stage I need to pay something back. So it's important that I empower myself with enough information to know that, yes, it's good. I can't afford cash at the moment, but I need to remember that from a financial literacy point of view, I need to have the knowledge to know what it's going to cost me to repay every month, how much is the full bill, and over what period of time do I have to repay that bill. But I think as a student, it's important to start early in life, to understand what finance is all about, to understand your situation as a student. I receive a bursary, what am I going to do with the money that's left over from my bursary? I do a hustle side job. What am I doing with that money? Is it all parties? Is it all takeaways? Or do I actually start really thinking, I'm getting to the point where I have enough financial knowledge. Now I need to make informed decisions. I need to be financially capable. And the third term I want to introduce is financially well. So that when one day down the line, as I'm getting older, I can actually buy the things I want. Currently, we're looking at the things that I need. Okay. But what is it sometime in my life, I actually want to go into a shop and just purchase something without thinking about it. And that's basically what we need to talk about being financially well. So it's financial literacy. I need to have the information. Two, financial capability. I need to be able to act positively. And for my own personal needs, I can be financially well and maybe care for my family, support my family, support my extended family if I have to. It's good to start these things at an early age.
Samva ke uMr. Clark ecacisa ke into yokuba it's not only about financial literacy, about financial capability. Are you financially capable to actually spend the money which you actually have right now, or the investment opportunities that are there? So bethetha ngezo zinto zinjalo into kuba ke isi-student mane sizama uba more aware, because a lot of students usually ngena ematyaleni amaninzi because aloku bathi bofika eyunivesithi. Siyazi uba ikhona i-pressure eninzi, there's a lot of peer pressure. Ufika abanye benxibe hlobo, abanye benxibe hlobo, so ufika uthenge nawe zinto ube mhlawumbi wena ungakhange uzibhajethele zonke ezaa zinto eziya. So ke xa ufuneka ubhatele ezaa nto, cause ufika wavula iiakhawunti ezininzi, wavula kwishopu ezihlukeneyo, ngoku xa ufuneka ubhatele ezaa nto eziya uye ufumaniseke uba ungena ematyaleni. Sometimes akwazi uzibhatala ezaa nto eziya, ifake pressure ininzi kuwe, and laa pressure lena ayikho right aloku, because awunothi usi-student ufokaseka academics uphinde ucinge namatyalo owenzileyo eakhawunti. Siyayibona loo nto leyo uba nasebazalini bethu kahle le nto yeziakhawunti ezininzi ziyababetha. So imagine kwanawe usi-student and usaqala yona uba exposed kwimali eninzi, because yazi xa fika iyunivesithi aloku ufika ufumane uNSFAS, ufumane noba ibhasari, so ufumane allowances automatically ufumene nesifaso nje ufumene ibhasari so lala wesiyakho xa uzawuthi ufumene allowance ngoyoba wena uthenga izinto zinecessary and wena ke ngosi student uthenga ezinye izinto because ufila ipressure ba nengxibehlobo so ke ungakeep track of your spending pattern so nozimaniseke ungazibona usematyaleni and also I tell about the future investment. Do you know how much do you know about investment? How much do you know about investment opportunities that are there in the world? Mr. Clark, it's not only about being financial literate. You can be financial literate and wazing a mali, wazing a power mali, but ungakwazi uyispend imali. So ke ngoku bethetha loo nto leyo and ke ngoku siya kwisegment yethu esibini apho ke ngusawudlala a small clip from a university student oexplainayo into yokuba yena how does he think that lack of financial literate kwizikolo zethu nasekuphi nakwiikomiti zethu isi-impactha njani singabantu abamnyama. So uzama ubonisa le nto yoba kade le financial literate ibalulekile uba siyititshwe at a young age so that sikwazi uavoid a certain problem, sikwazi okanye xa sidila nezinye iproblem sikwazi uzifeyisa ngehlobo efanelekileyo. So now I'm gonna play this clip.
So ibalulekile loo nto sibujonge ubudlelwane phakathi kwemali nathi njengabantu. That lack of financial literacy fails us entirely as a black community. If ungayi Harlem in America, the United States of America, iHarlem is called the black capital. It's whereby you find most black people. A Harlem. But at Harlem, you find out that 80% of the properties that are in there are not owned by black people who stay in there. Why? Lack of financial literacy. Then you come to Africa, you come to South Africa, our very own country. You find a situation apha kunawe njengoko apha whereby umuntu athengisa indlu yakhe RTB, whereby umuntu aphunyelwe imali yakhe ye-inheritance, mhlawumbi ayishiyelwe ngutata yakhe imali yozitsalela imali. If ungaboni indlela esitya ngayo loo mali leyo, ayityakazi umntu abe namasheri amaninzi angengowakhe kuselwe ibhiya. We don't invest that man. We don't understand how to invest. We don't know how to invest in stock. We don't know how to invest in bonds. Why? We don't have financial literacy at an early age. We refuse to ungaqala iprojekthi mhlawumbi uzilimele ikhaphetshu yakho egadini yakwenu uthengise because uzojongela phantsi ngabantu entloni oba abantu bazothini. Why? That is financial, lack of financial literacy. So we have that kind of a problem. This financial literacy, it needs to be taught at an early age because you can't understand money at a later stage of your life.
Chapter systems are offline.
Number one for today's hits and all-time favorites.
Grahamstown's Youth Station, RMR.
Siyava ke into yokuba le nto i-lack of financial literacy iyakwazi usibetha naxa sesibadala because sometimes senza i-decisions sometimes ezingavumelani ne-financial situation yethu or sometimes senza i-decision whereas sinokwazi uspenda le mali more wisely but sichoose mhlawumbi ukwenza enye into which is uexplaina loo nto nekuba ke le lack of financial literacy ingase siyiteachwe at a young age because that's disadvantage of black communities. We don't even recognize the business opportunities as core. And even if we do recognize the business opportunities, but how much are you willing to actually change the community yako and the business yako? So which is why sometimes the lack of financial literacy, because if you are a financial literate and you are a financial spending pattern yako, because there's any problem is ninzi ekudalaya tethwa ngabantu abamnyama is ile yokuba thina sispend much on things which we want instead of things which we need. Izinto ezinokwazi in future this build. Sometimes when I phinde sibethe singanamnyama ungakwazi usave, asikwazi usave, asikwazi noba mhlawumbi usave wenza njani. Umuntu angathi mhlawumbi axela umntu ndizosave kulo nyaka all to find out xa kufika uNovemba sangakwazi useva because akayazi uba uthi seqalela usave aphinde la mali ayisebenzise athenga izinto angazidingiyo. Loo nto ayizama uyiveza leyo into yokuba imali siyasifumana nakho abantu ke nakuqebeko magapha umntu athengise indlu yakhe gqiba wakhe imali ayisebenzise kwizinto ezingakhiyo. Umntu ayisebenzise loo mali yakhe kwizinto ezingakhiyo ugqiba kwakhe ngoku loo nto aphinde abuyele kwi-poverty. Umntu umsuswa kwi-poverty aphinde abuyele kwi-poverty, which is enye problem ezikhoyo kwi-black communities. The fact that umntu uyakwazi ufumana imali ethile. Nazi siyabona bakhona neshow komzantsi think kumoja lab apho baboni kukho la show kuthiwa I blow it. Abantu abavela pha ngabantu abamnyama isikakhulu abantu abamnyama iyabonisa lani uba bakwazi uyiphatha imali. Umntu uyawuphunyela mhlawumbi 1.5 million karafu after maybe 2 years, umdakhonda ibamba athi ndiyakhila umuntu uzawuthi ndispende ebutywale ndayispende into enethile ndathenga enza ndathenga imoda athenga into ethile xa kusekuphinda kujonga after loo 2 years leyo ezo nto zonke bezithingile azisekho ziphelile because akho financial aware about imali akakhanga kwinto ze-investment even if nongambuza i-investment abantu abaninzi abamnyama they don't even know about investment opportunities ezikhoyo for bona which is yona big problem. That's why sizama le nto nangona idala ithethwa about into ye-financial literacy yoba mayiteachwe kwisikolo zethu but ingathi iyacotha i-progress yayo and the more icotha the more i-disadvantage abantu abamnyama kuzaloku siyazi uba abantu abamnyama ngabona bantu kuthi yona according to his stats yoba ngabona bantu kwindaba abangafundanga kakhulu so ke kutshiwo kuthiwa abantu abamnyama ngabona abantu bangafundanga naloo nto leyo yenye izinto eziphazamisayo because lo xa ungafundanga how can you know much about money and umntu afumana imali ezininzi umntu afika euniversity anike imali nesiwasi nantsi imali angayazi uba ayispende njani because akayazi lo kuba bekufana ayispende njani akayazi i-investment opportunities ezikhoyo which is ngoku that's why sawuya ngoku kwisegment yethu yokugqibela before sijena sawuvale ngolu show yethu apho ke ngoku sifumana university student from Osino apho esicacisa echaza ke naka about how we actually find out about ezi investment opportunity njena because in a university student but uyacacisa noba yena uye wayazi njani le investment and imsebenzele njani so far.
I used to spend money just nje for the sake of spending it and sort of not actually having like a proper budget or a proper plan about how I am going to sort of use the money ndinayo, particularly NSFAS, and also some of the money that I would get from Ekaya. So I think it was on my second year whereby I was introduced to a program called Incentive Aid. Incentive Aid is basically like sort of this program whereby it pay a certain premium depending on your agreement with them. It varies from 100 rand, 200, I think also 250, and then I think it also goes up. Yeah. So every month you pay that certain amount of money for as long as your degree lasts, yabo. So pay per month for umhlambi, let's say if you're doing a three years, yabo, if you started on your first year, so they're gonna save your money for 3 years, so, but you must also pay for 12 months of those 3 years, and then after that they give you your money in lump sum with interest, yabo. So it's like a sort of an investment. I'm also involved in that program. I'm also saving my money kuyo, and it's a very good initiative, especially for students, because at times we tend to notice about we sort of spend our money haphazardly, not taking into account the future, because I think that's one of the reasons why I chose the program is because I'm thinking about it's a very good program for after you're done with your degree so that you have something to cushion.
Siyava ke into Usino uyachaza into yokubana yeke njenge-university student ebeqhele uzenza ezi mistake okanye beqhele uzenza izinto zospenda imali engazange azicinga into ze-investment but uthe woyicinga into ye-investment wasetsha wabona yena investment opportunity khoyo wangena kuyo and now uyakwazi uyinvesta and le investment lena izamnceda after egraduatile which is sonke loo nto siyifunaka kade into yokuba xa sowuphuma euniversity because sometimes ufumana umsebenzi ayo guarantee yayo soba xa uphume once ufumana i-degree as soon as umane i-degree uzawufumana umsebenzi so la mali i-investment sometimes iyakwazi unceda into yokuba ngolaa xesha usakhangela umsebenzi ukhabe usenza ezinye izinto ecaleni ezawukhabe zikuqhubela phambili mhlawumbi noba mhlawumbi uyokhangela umsebenzi noba kwamarhawuti ufika urente e-apartment pha because uqale useyiva ethen useyi-university student wainvesta and then nje laa mali ayizawubuya nawe laa mali so I think zezinye ze-investment opportunities ezikhoyo ezikuthi thina sizi-university student into ezidingayo qha into yoba thina sisetshe all loo nto idinga qha bathi nasikwazi uba sisetshe sibe willing usetsha kwaye sibe willing ufunda more information about ezi bursaries so ezi investment opportunities and ke zawusinceda in future and just like Nosino explained oba yona le mali lena izawubuya after igraduatile because naye besi-student uthe worealize uba ikhona opportunity enje akaphoswa wangena kuyo and now akanaxhala le future yakhe because he knows that xa sephume iyunivesithi iimali zakhe ebezithumela zawubuya zonke plus zine-interest so I think zezinye zezinto ezincedayo ke ezo ke that's why i-financial literacy ibalulekile because kaloku singabantu abamnyama siyabethakala kule nto lena sispenda imali kakhulu sibe singfumana imali yencinci. So lonto le ibhlungu kakhulu kuva indoba sinayo le mali le but le mali nasikwazi uba singenza ntoni ngayo even oqala iproject zethu asiyazi ngayiqala iproject after 2 or 3 years sakhe lonto beyiqalile xa seyijonga iphele yonke lonto because sakayazi bafuneka enze into ngemali yakhe. So ke zezo zinto ezo ke ebezama ke sizama uziveza apha into yokuba ke i-financial literacy iyabalulekile at an early age iteachwe ukuze sikwazi uprogressa nathi kwi-black communities and i-conversation efana bathina kwi-black communities sibe nayo into ethi thina sizoziphucula ngokwethu, siza kusifundisa ngehlobo ngemali, kwaye sizawuinvesta ehlobo, siqale nee-businesses zehlobo, sikwazi imali, siyenze imali isisebenzele thina emphakathini instead of udiphenda kugovernment asoloke sinika yonke into, sikwazi thina noko uzenzele izinto zethu. And I think if singakwazi ukwenza izonto ezinjalo then singakwazi uprogressa as i-country. So okay, that's why besenza le show about financial literacy, financial guidance and financial capabilities. Into yoba uzame wena uyi-university student or wena uzayo i-university ungangena ematyaleni because uthi ufika university uzawufumana allowances and if awukho careful about finance ungazibona sowusematyaleni uzibone ke ngoku ne-university experience yakho ngekho mandi every month nowubhatele amatyala whereas ngeyo loo nto aloku ubuzisele yona i-university ngokuthi uphume i-university so unamatyala maybe ufune wabhatele ungakazi noba uzawabhatala njani. So ke lo show yethu ibifokase kuloo nto into yokuba masizame ukufundisa abantu about financial literacy and also now when I'm so lapha university keep track of your finance of your financial spending so that nomnye olandelayo from wena nabanye baxelele mhlawumbi sikhona i-financial opportunities zo-invest aba-investi apha even though ke abantu ngeyo-conversation abayithanda uyiva lo xa ubaxela nge-investment sibe ngathi uyabajaji but ke yi-conversation efanele sibe nazo ezo emphakathini wethu in order si-progress as i-black communities. So ke sifike ekusipheleni kweshow yethu apha mphulaphuli siyabulela ngoba uhlale nathi uphini siyabulela. So ke mphulaphuli sifike ekugqibeleni kweshow yethu siyabulela ngoba usiboleke indlebe uhlale nathi ungalibali mphulaphuli from 11 to 12 le show yethu ngasifundisane apho we're talking about certain educational issues sizama ke uempowerisha i-black communities sizama uempowerisha nee-students into yokuba noko zingoyiki xa sifika apha eyunivesithi noko sabanika olu lwazi lidingekayo into yokuba uhambo lwabo iyunivesithi lube lihle nokuba nalo uphuma i-high school uhambo lwakhe ebomini lube lihle kakhulu. So ke siyabulela mphulaphuli ngosiboleka indlebe saphinde sibuye from 11 to 12 igama lesho ngasifundisane nibe nemini emandi.
We want to transform education into a national asset, into an instrument we can use for development.
Now, despite increased spending since apartheid ended, many schools are still failing to give kids the education they need to escape poverty.
Welcome to Asif on the Stand.
A show dedicated
preparing high schoolers
for life inside higher education.